Exodus 12, verse 1.
UJehova esekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi, verse 2, le nyanga yakuba kini inhloko yezinyanga, ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini. Verse 3, khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwale nyanga yilona lowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise kube yiwundlu ngendlu. Verse 4, uma bomuzi bengalaneli iwundlu olithathe nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kuleyo nalelo wundlu anobala inani elithile njengokudla kwalona lowo muntu. Verse 5, iwundlu malingamnasici libe ngeleduna libe nonyaka munye nilithathe ezimvini noma ezimbuzini. Verse 6, niyakuligcina kuze kube sosukwini lweshumi nane lwaleyo nyanga, ibandla lonke lenhlangano ya-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Verse 7, bayakuthabatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayakulidlela kuzo. Verse 8, bazakuyidla inyama ngalobo busuku yosuku ngomlilo, bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo nemifino ebabayo. Verse 9, ningalidli lisebuhlaza noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi, kepha losiwe ngomlilo, ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo.
Verse 10, ningashiyi lutho kwalo kuze kube sekuseni, kepha ukusele kulo kuze kube sekuseni nizakushisa ngomlilo. Verse 11, niyakulidla kanje, izinkalo zenu zibushiwe, izicathulo zenu zisezinyaweni zenu, lezindondolo zenu zisezandleni zenu, niyakulidla ngokushesha, kuyiphasika likaJehova. Verse 12, ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku, ngibulale wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, abantu nezinkomo, ngenze zahlulele kuzo zonke izithixo zaseGibhithe, nginguJehova. Verse 13, igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona, nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini ingehlelwa yisifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Verse 14, lolo suku liyakuba yisikhumbuzo kini, niligcine lube ngumkhosi kaJehova anolugcina izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Verse 15, izinsuku ezisikhombisa niyakudla isinkwa esingenamvubelo, yebo, ngosuku lokuqala noyikhipha imvubelo ezindlini zenu, ngokuba bonke abadla okuvutshelweyo kusukela osukwini lokuqala kuze kufike usuku lwesikhombisa, labo bantu bayakunqunywa kwa-Israyeli. Verse 16, ngosuku lokuqala niyakuba nomhlangano ongcwele, nangosuku lwesikhombisa nibe nomhlangano ongcwele. Kungasetshenzwa ngazo kuphela okudliwa ngabantu bonke lokhu, kodwa makwenziwe yinina. Verse 17, niyakugcina umkhosi wesinkwa esingenamvubelo, ngoba ngalolo lolo suku ngikhiphile amabandla enu ezweni laseGibhithe, ngalokho anogcina lolu suku ezukulwaneni zenu zonke ngokomthetho waphakade. Verse 18, ngenyanga yokuqala ngosuku lweshumi nane ngakusihlwa, niyakudla isinkwa esingenamvubelo kuze kufike usuku lwamashumi amabili nanye lwenyanga ngakusihlwa. Verse 19, izinsuku ezisikhombisa akukutholakala mvubelo ezindlini zenu, ngoba yilona lodlayo okuvutshelweyo yena uyakunqunywa ebandleni lakwa-Israyeli, noma engumfokazi noma engokuzalwa ezweni. Verse 20, ningadli lutho oluvutshelweyo ezindlini zenu zonke anodla isinkwa esingenamvubelo. Verse 21, uMose wayesebiza amalunga we-Israyeli wathi kuwo, hambani zithathele amawundlu okwemindeni yenu lihlabe iphasika. Verse 22, nothatha isithungu se-hisop nisiculise egazini lesemcengezini, nibhece ikhothamo nezinsika zombili zomnyango ngegazi esemcengezini, akuyukuphuma muntu emnyango kwaleyo ndlu kuze kube sekuseni. Verse 23, ngoba uJehova uyakudabula ukuyoshaba segibhithe nanxa ebona igazi elisekhothameni nasezinsikeni zombili, uJehova uyakudlula kulowo mnyango angamvumeli umbhubhisa ukuba angene ezindlini zenu ukuyobulala. Verse 24. Niyakugcina lento iba ngumthetho kwena kuwo amadodana akho kuze kube phakade. Verse 25. Kuyo labo sekufike ezweni, uJehova uzakunika lona njengesembezo sakhe, niyakugcina inkonzo yakhe. Verse 26. Kuyathi nxa abantwana benu besho kini bethi, iyini le nkonzo kini na? Verse 27. Nithi, kungumhlatshelo wePhasika likaJehova owadlula kuzo izindlu zabantwana bakaIsrayeli mhla ebulala baseGibhithe ezophula izindlu zethu, abantu bakhothama bakhuleka. Verse 28. Abantu bakaIsrayeli basuka benze njalo njengalokho uJehova bayalile oMose no-Aroni benze njalo-ke. Verse 29. Kwathi phakathi kwamabili uJehova wabulala wonke amazibulo ezweni laseGibhithe, kusuka kule zibulo likaFaro owayehlala esihlalweni sakhe sobukhosi kuze kube kule zibulo lesiboshwa esasetilongweni kanye namazibulo onke ezinkomo. Verse 30. UFaro wavuka ebusuku yena nezinceku zakhe zonke nabonke baseGibhithe, kwaba khona ukukhala okukhulu eGibhithe ngokuba kwakungekho ndlu lapho kungafanga muntu khona. Verse 31. Wababiza oMose no-Aroni ebusuku wathi, vukani iphume kubantu bami nina nabantwana bakaIsrayeli, nihambe niyokhonza uJehova njengalokho nishilo. Verse 32.
Thathani izimvu zenu nezinkomo zenu njengalokho nishilo, nihambe ningibusise nami.
Verse 33. AbaseGibhithe babebacindezela abantu ukuba babakhiphe ezweni ngokusheshe ngokuba bathi, thina sonke sifile. Verse 34. Abantu basebethatha inhlama yabo ingakavutshelwa nezingqwembe zabo zokuxova isinkwa ziboshwe ezingutsheni zabo emahlombe abo. Verse 35. Abantwana bakaIsrayeli benza ke njengezikaMose, bacela kwabaseGibhithe izinto zesiliva nezinto zegolide nezingubo. Verse 36. UJehova wabenza abantu umusa emehlweni abaseGibhithe, babapha lokho abakucelayo, babaphundla abaseGibhithe. Verse 37. Abantwana bakaIsrayeli basuka eRamsesi bafika eSukoti kungathi abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha behamba phansi bengamadoda ngaphandle kwabantwana. Verse 38. Kwenyuka nabo ingqumbevange yabantu nezimvu nezinkomo, imfuyo eningi kakhulu. Verse 39. Ngenhlama abaphuma naye eGibhithe beza amaxebengwane angenamvube ngokuba yayingavutshele lokhu baxoshe eGibhithe bengenakulibala futhi bengazilungiselelanga mphako. Verse 40. Ukuhlala kwabantwana bakaIsrayeli abakuhlala eGibhithe kwakuyiminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu. Verse 41. Kwathi ekupheleni kweminyaka engamakhulu amane namashumi amathathu, kwathi ngalolo lolo suku amabandla wonke kaJehova aphuma ezweni laseGibhithe. Verse 42. Kungubusuku obuzakugcinelwa uJehova ngokubakhipha kwakhe ezweni laseGibhithe, ngubusuku bukaJehova obuzakugcina yibo bonke abantwana bakaIsrayeli ezizukulwaneni zabo. Verse 43. UJehova wayesethi kuMose naku-Aroni, lokhu ngumthetho wePhasika owezizwe makangalidli. Verse 44. Kepha zonke zigqila ezithengwa ngumuntu ngemali mazilidle uma zisokiwe. Verse 45. Izihambi noqashiweyo makangalidli. Verse 46. Liyakudliwa endlini yinye, ungaphumisi lutho lwenyama ngaphandle kwendlu, ingaphuli ithambo lalo. Verse 47. Ibandla lonke lakaIsrayeli liyakugcina lokhu. Verse 48. Nxa umfakazi ogogobeleyo kuwe eza kumgcina uJehova ePhasika, mabasoke bonke abesilisa bakhe asondele aligcine abe njengowokuzalwa ezweni, kepha malingadliwa muntu ongasokiwe. Verse 49. Mawube muyo umthetho kokuzalwa ekhaya nakumfokazi ogogobeleyo phakathi kwenu. Verse 50. Benza kanjalo bonke abantwana bayizayo njengalokho ebayelele uMose no-Aaron benze njalo-ke. Verse 51. Kwathi ngalo lolo suku uJehova wakhipha abantwana bayizayo ezweni laseGibhithe ngamabandla abo.